Matama Sengenyo. Watana Ulevi Wataya Dunia Watama Sengenyo. Watana Ulevi Wata Wata
Pasipo wewe baba, hatuwezi.